Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwali moɗo ɗe gone beete alal baare sappo lewru me hitande 2023 yamde jeena yettuke kullogo e anakanda le cercle bancas Ousmane Niari Boudou kabaruji ɗo gañi kante to ɓoggi jande to kumpitete wiide gollirde autorité indépendante des gestion des élections ES ɗo wonno gollirde darantode woteji nde holliti wiide ana lani ndi waɗugol woteji hoorewe nde gollirde kolliti ɗum keñel ley ko joddi e nattinoɓe kabaruji. Syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures sanitaires du Mali, Sinatra, iti koyde mun e falabe e murtre golende anda kande timata nde gollobe hôpital Pongé ani wadde goddandugol golle ana hani fuddude jango sappo e goo lewru mendu. Joggu nguure jogaji ɓuyteke e ley lumoji yogaji kano maaro Gambia ka wala fuu ko wayliti e coggu moɗon ɓeɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗat sijo tamani. Immadara ko ɓuri capanɗe jeenayi ley temedere woni ko waɗa fa yimɓe golloɓe fedde aja cuɓe ɗum woni gollirde darantode woteji ɗi no waɗoɓe wotoɓe ujunaji temede joyo woni windaɓe leyya ƴiwde golletalke yuɓɓo inde wotoɓe aja hokki ɗi kabaruji keñan ley ko juddi e nattinoɓe kabaruji ɗo bamako ɗo fa ɓeydureɗen fam Moussa Malay Sissogo hawri e o bato andi ko heɓini e dow faccitago Aly Cissé sita sidiɓe.
Fedde age ne holiti wiide ana landinde woteji référendum o le leydi amen ndi laamiɗo nde ɗo fedde ɗo woni kanko Moustapha Cissé ka o waltini hakkillaji jamande wiide ɓe ngaram e piya dabereji kanɗi fi heede fuu yalla oɗo golle ana heɓa laawol. O ɓami aadi du wiide le ñalaɗe garoɗɗe nelaaɓe waram yoppede yahde le laamoɗɗo le leydi amen ndi fuu to fedde age nde woni
joƴƴingol yimɓe golloɓe le fedde age ne ana wondi e waɗede fa hannden temdere golleji muɗum fuu cafanɗe jeenayi heɓe laawol timmi nde watti seeɗan tan ɗum fuu ɗum gasan fa hannden yimɓe fedde age ne mais jokkinan joƴƴindeɓe fandene wotiŋaji ɗi yottade
laamiɗo fedde age ne fa ham micintini jamande wiide windagol fa heɓa kartal muɗum biométrique golle muɗum ana wonni jokkitade fa ham
kalkal ko huminto kabaruji wotiŋaji waran ɗi waɗede mbeɗa hani gollude lenude talkuru saabi laamoɗo kese feccama le leydi nin ɗu golleji muɗum ndu fo heɓe laawol tofon le tarku hollita num ko yaata yimɓe ujunaji temeɗe joni ko hani ɓeɗede e jama wototoɗo komi jogui guiddi nane ɗo million ji jetti e yimɓe ujunaji temeɗe joyi caggal muɗum hokkude talwuru ko noddirte biométrique o ndu golleji mum ana wonde wadde
fedde age ne ka holiti wiide ɗo min gonle ñalawma hannde oɗo ka wala fuu ko wawi haltande malinkoɓe banggal immadaraji fa huncana hoore ndenagu golleji pawi ɗe landingol référendum o.
Gendi kulikoro ana e gelle puɗɗuɗe hokkude carte biométrique illa altinere hecci keñen yimɓe yogaɓe puɗɗi nanguitoyde carte biométrique muɓen kangal du wonno kartal wote homoniɓe feccugol laɗɗe carte kolliti wiide jama ana fanɗi ko warata nanguitinde ngol ɗerol Ibrahim Boubacar Djekite woni hoorejo feccoɓe ɗe carte de kulikoro to keɗe ko wiido faccitago sita sidiɓe. Yimɓe jalta ɗum yuggu o ɗiɗiɓel muɗum carte ŋaji ɗi inɗe jamboje yimɓe boofi ana goni dow muɗum kana tafon ndaare inɗe ardiɗe jokkodirɗe jango sini ɗum gasi yuɓɓo inɗe takkete nenno neɗɗo fuu ngarɗo tewtude kartal muɗum yahan tafon ndaare le inde mu won le yuɓɓo inɗe o yuɓɓo inɗe naɓete ley o nokku mo tawete jamboore jomum ana dow hen carte ŋaji ɗi fuu jalta e tafon feccere tan woni ko yalti no ɗum woori yarude ni min gaɗan e boɗo amen fuu yalla carte ŋaji ɗi ana kiɓɓa hakkude teme dere e deɓe yahde temeɗe ɗiɗi le ñalawma wattu gonɗen joni o carte ŋaji dokkaɗi ɓe ujunaji tati e temeɗe ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e jeenayyi mbeɗen darta e yimɓe ngallori kulikoro nde gara ndarde yalla inɗe muɓɓen gonle yuɓɓo inɗe o ɓanta carte ŋaji muɓɓen. Sakiraɓe accon hakke on keeɓi famamin faccide haala Ibrahim Boubacar jaggite ka ɗon kanko wonno hoorejo feccoɓe carte biométrique to kulikoro to andon ɗi kabaruji fuɗa mbawi heɓude ɗi dow bembe ande ɗe dow hellamen facebook kañe compte twitter. Fedde Sinatra wattata koyɗe muɗum e murtere golle kande fuɗɗude sappo e goo lewru mendu syndicat national des travailleurs des hôpitaux structures sanitaires du Mali Sinatra fedde gonde e systéme jodde ke nantinoɓe kabaruji keñanna ɗo bamako ɗo fanda muɗum yo hollitinde yimɓe Mali e caggal muɗum ɓe ngala hannde ɓe ngala janngo e nde murtere golle nde anda kande timmata kande fuɗɗude sappo e goo lewru mendu ko golloɓe Pongé anni wadde Bakary Samake woni secrétaire général Sinatra keɗe ko wi jara fas koye du faccitago Aly Cissé.
Nous venons par
mbiɗe yeeso nantinoɓe kabaruji ñalawma hannde o fami andina malinkoɓe kañe yimɓele fuu gomɓe caggal leydi ni wiide murtere nde kaddi fuu annda ka e muɗum landinaande nde sur doctorol pongin to kan fedde sinatras nde wala hen ndeɗo murtere fuɗɗi ko ɓooyi ilal hitande 2018 mbiɗe ndeɗo murtere sinatras jokki e maɓɓe e murtere nde ila 2018 fayetto 2023 noɓe juini talkur maɓe arande murtere nde kaddi fuu annda ka e muɗum arande nde min kollitiɓe wiide ndeɗo murtere nafa wala e muɗum ɗum saabi so le bureau amen o min ɓami aadi wiide min jokkata e maɓɓe ele murtere nde kaddi wala e muɗum moɓe garta fa ɓe puɗɗa sappo e goho lewru mai ngaroru
toggu nguureji yogaji ɓoyitege ley wattu cakkitiɗo ley luumoji yogaji ɗo bamako ɗo litiri nebam ko wonno hakkunde temedɗiɗi e capanɗe jeego yaade temedɗiɗi e capanɗe jetti ana heɓire hannden temedɗiɗi e noga e cakuru ko sam ko sottirteno ujunaji sappo e tati ana heɓire hannden ujunaji sappo e ɗiɗi e temede e joyi kano maaro gambiya ka coggu muɗum waylitaki ley luumoji ley nokkuji yogaji ɗo e wi jullaɓe faɓidireɗen nafam anni ko alima ayata heɓinen du faccitago sita sidiwe Ali Cisse
ɓamde luumo lafiya bugu fartade luumo jikorani para le communiste jeegoɓo le genni bamo ko yogaɓe cottoɓe holliti wi kulleji kewɗi banggal ñameri coggu muɗum jippikelle o watti
coggu maaro ɓurango ka jippike gambiya ka o ɗo coggu muɗum ɓuytike coggu nebam du ɓuytike sanne litre nebam temeɗiɗi e bud deɓe satu hoore temeɗiɗi e bud nogay ne nokkule yogaji maaro ittetego sellango tan woni mo coggu muɗum ɓuyti so wona ɗum maaro leliɗe amɓen ndi ka fayi hunde waytake
coggumuɗum gaɗɗo e tawede fo won ñamiri yogaji hono maaro ko noddete gambiya ka kosam sikkaru ɗi e nandal muɗum ana tiiɗi fa hannen lewi yogaɓe fa hannden ɓene tewtira laam on tinno fiya dabiriji yalla coggu kulleji ñameteɗi ana jippo
arande jaaɓa o ɓuuɗi capan joyyi nga hannde ɓuuɗi capan jeegom cakuru sikkaro ɓuynaye jeegom dabananɗo ana tiiɗi sanne mi cottira kulle ɗe coggu komin keɓiray ɗum coggu sikkaro ɗu wala ko ɓuyti e muɗum kilo o temdere ɓuuɗi deɓe maaro ɓurangoɗo amen ɗo ka kilo muɗum temdere ɓuuɗi sappo
miccitunde wille laamoɗo leydi malnin somi yogaji an tun kaɓɓiɓɓe leɗɗe nandal muɗum heɓataken le luumoji yogaɓe holliti wiɗɗu ana fawi e o watti wulare sattunde
ley campus universitaire ngaji jangoɓe hewɓe ana gaɗa golle yogaji caggal jande fa keɓa darano hajuji muɓen ley campus badlabugu hewɓe ana golla ley restaurant ngaji no domugol cuuɗi e wadde ñimgoji ka noon andimɓe kabaru jande kolliti wiide eɗen wawi wadde kutteji dow jande maɓɓe kamɓe jaati ɓe dulla e majjun ka ɓe jettiraka wadde o golle fa ɓe keɓe mbittoɓe keɓa koɓe ñama e jantotoɗo amen Alhassane Sanogo yettake e campus Ballabougou anni ko heɓine do faccitago min e sida sidiɓe
watti jeene jamɗe wonko men yetti campus nokku noddirteɗo faculté de science technique FST le deene Ballabougou kanko suka debbo noddirteɗo Awa Koulibaly joni warti immade caggal o waɗi jamma o fuu ona golla le restaurant goto o holliti o waɗat ngal gollal saabi o wala e sago makko
jamma woni ko gollanmi wattu 6 heures woni ko nabbanmi golle mi walamiɗo golla wakkati yoga saabi taɗugol bursuŋaji ɗi faculté ŋaji ɗi e rafi faba muya saraɓe ɗum saabi ɗe mbimi mi daara daña ko gammi
ɗi golleji watteɗi jamman to sukaɓe jangoɓe lekkol ɓe ana wawi natade saabe wadda torraji le jande meɓɓe ne ɗum ko holliti suka goto jango cuuɗi lekkol dow dowji le classe tati ɓuuru
saabi won tiɗɗalla mo kemmi wadde puɗɗum wadde o golle jamma yaade école ñalowma sini a wali aɗa golla a yehi l'école ñalowma gonɗi tawde e maɗa saabi tawa jamma a tampi beete a wawa ƴummade law nene jangude wona ko yaafi dara daña no gaɗɗa kay wiide tan eɗum tiiɗi
sukaɓe jangoɓe lekkol ko heewi hono Hawa Koulibaly e nannal mumen ana waɗa golleji jamman hono gardiyaku e manson yaku yalla ɓen heeɓa koɓe ñamata
haaɓe tiɗɗallaji ɗi min keɓata campus wadde min goni ɗo bursuŋaji ɗi keɓatake law ɗum saabi eɗe gaɗa ɗi golleji jamma wonɗo ndomanmi mbiɗo waɗa ɗi golleji saabe saraɓe an gala bawɗe sanne ñimgo woni ko gaɗanmi caggal jande l'école mbiɗo waɗa du béton saabe min keɓata bursuŋaji amen law meɗen tampi sanne classe arande université woni ko gaɗanmi mi wala bursudu
lewi kanko kanko neddo andro kabaru jande seedu luya ko holliti wiidi golleje sugabe jangum le ko watta jamman ana wada torraji mawdi le jande mebbe ne on tewitrabe be tinno be fiad dabireji yogaji
quand on passe la nuit
sini awali ada doma tuudi adanaaji nyaloma ada han yaade le kottu kebata daanaade ana famdi eni way bondu ko heewi e jande maada jaboji kebata e jande de latta ko kanti tokkan ni ndarta wada e bawde mudun paddum bonna jande mun ko golle kay neddo wada anduni sabe yettiraka wala goddo no wada
indispensable
pandi di torraji sugabe jangum l'école dow dow hebinta jogalam o musule holliti wi lam an han fide dabireji yalla be sugabe jangobe an hebine kalsum en ko nodira bourse li watti mudun
sekirabe di kabaru ju ando da mbahe budi di do 3w.studio.tamani.org na da fakiti no mbahe no du numero via mo 37300 wassalam sappo e jetti lewru juin hitande 2023 woni nyalande heri kollitane de woteji referendum ngay di kani wadade le mali kanan ko be lam hakunde jondoki o kabaru yontere yabbenene balle societe balle rewbe yogabe kolliti wide no jetti o imadrama gouvernement o anni kanon e wi mabbe no gouvernement o wondi wadde fa hollita jamare de ko non ana bubata bernde hono hani wadade fa rewbe ko dum en ngatte e yalla e o referendum o ana gasa dun wonno landol le e yewtere min nodirte magazine toutes les femmes de Khalifa Goita watne en do faccitam Alicia Sita Sidibe
le lady malindi kutteje rafindena ngu o tampini sanne rewbe dulati sababu ko hewe e ganukule mu en ebe gondi wurdude do naweri yoga e mabbe kanyu en kana lando hore mu en jati so tawi koyde mu en waran tawede e referendum garo wadde do e lebbi didi no ya dum wurdude juude o do debbo gondo nokku to egube iure jonde mu en woni masina ana le region seguto o yida inde mako hale
angon biya kelani
la fidejre service o yottiga giddime warti fahande me lonki joodam nokku goto meda tampi sanne li watti doga doga on me hebe mamti talkuru fe wotru kuma nafitirto meda hasingini hannen e di talki
aga papi ko nunu akoni ni me
fedde jingano hakkeji rewbe le leedi amendi doni ka fo kanyuga holti wiida ana jogi jikelobbo fewde e golle o nga wi tawede tiddalaji gondudu matere di fu be ngaram wadde ko be bayi fu yalla rewbe koyde mu e ana tawe golle referendum o madam kuyate gundo sisogo kanyu woni secrétaire général fedde ne
non content sur le
men me welti sanne ciagande men nani o kabaru me fiyan dabiriji du faabade gouvernement le di golleji men rewben le winnagol indene men heba torraji sanne sabi so du wadaka ana tiidi men rew me hewta carte amen biometrico fedde kafone ana wonde yedde kabaruji le lamodo leedni fu ko naari bangal e winnagol yal ana hewta ngal cartal ko ndetti carte biometrique le golleji woti ngaji warande wadede
séance électorale
de kedde leedi amen di ka rewbel be holti wiide golle pawido referendum on wordi yarde ni ka wana ko bunni berno en fi be quality wiida dewtere nde ko wonni mudum ko wala fu ko be andani hen so ana heddiri non du kambe ka be jeyi hudum fu yaltinta be fami gota ko dum tawa fu e be narda malin ko be ka jeewa hudum woni ko modjani leejini le hem madam sanugo rita jara yo goto le balle societe civile mottido
amopti
menantok ame motti dabiriji ana hani fiede fahannen sab wat on yottigen timmi torra fu hana matade kasin homo fu ana han dokkundira juude hannen golla yalla leed ana huntina hore hono ko notira referendum kabarji mudum fe batme fama e mudun sabi yimbe hewbe ana jodi do andina kabar mudun fa handen be haani fide dabireji yalla do kabar ana hollite le dende jante de leedi menni
anu lang local
calendrier mo gouvernement o yaltini bangal landinde o referendum o le leedi amendika parti politique em yogabe yetti dum sanne buri fu rewbe le gombe le hembe Evelyn Jacques Zainab kany woni lamino parti mo no dirta alliance vision d'avenir
le reforme fond
ditati jokkadi ana faabo en wartude e suudi serie mede mawnun honane fede sedo yamirno sabi o batu noddirte referendum halamudo halama le charte woti ngaji di mede tijji sur o batu noddirte referendum hebama wada ana hasi woti ngaji hakkadan fu heban lawol minke milo dan o dabri fiato lam koobe ana hani faabeto to leedni fu ku burtide hannen yo hewde talkurgo noddirte carte biometrico ngamide tijji woti ngaji fu an waawadrede e talkal genengal dun carte nina sabi watte hala don yo sappo jetti lewru darto nun o wat hollitaado bateten to lam on
respecti
sud ministre kumanido yirware rewbe sukabe fayeto galleji ka holti wiire dabreji di fu waram fi hede yele rewbe be koyde mu en ana watte golle referendum o beedi hendu wiire jide waram waddede be do rewbe yele be keba famminede ele ko woni le nuigal seria herne lid amende warta fa jodo do mudo ole nyalade ngarode